Kusukela kudala mina ngula nabantu abadala ngabadlula ngathi namacala bayangifuna yonke le mithwali siyangidlula kuningi 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 okusengqondweni yami kuningi 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 okusemahlomba kuningi 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 okusengqondweni yami kuningi 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 okusemahlomba ngasuka emakhaya ngakhuphuka ngiyozama impilo nokuthuthuka ngafike ngatshala ngahlakula sekuphela iminyaka kukho ukuvuna bathi angibonga impilo nokulala ngesidlo lapho engiphuma khona ikati selake leziko kodwa ngiseneyifisa ngilale ngiqwashiswa yizo konakele emsamo sengisaba namasiko amanzi amnyama yangizungeza khuluma dlozi lami uyazingeza ngisizwa ngingedwa abangizwa ngimemeza bengithi kuyaphela kanti kuningi kuseza phela kusukela kudala mina ngikhula nabantu abadala engabadlula ngathi nginamacala bayangifuna yonke le mithwali siyangidlula kuningi 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 okusengqondweni yami kuningi 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 okusemahlomba kuningi 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 okusengqondweni yami kuningi 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 okusemahlomba kusukela kudala ngihuzuka angikabi mdala kodwa ngiyaguga ngibukela ontanga bayangidlula ingane ziyakhula mina ngikhonka amathuna angikholwanga ingane yami ifele ezandleni zami sengisaba nokubamba indlalifa yami ngifumbethuba umnyama kazi ngizobugeza ngani isiphi lesi sona esikhokhwa ngaleli nani amanzi amnyama yangizungeza khuluma dlozi lami uyazingeza ngisizwa ngingedwa abangizwa ngimemeza bengithi kuyaphela kanti kuningi kuseza phela kusukela kudala mina ngikhula nabantu abadala engabadlula ngathi nginamacala bayangifuna yonke le mithwali siyangidlula kuningi 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 okusengqondweni yami kuningi 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 okusemahlomba kuningi 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 okusengqondweni yami kuningi 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 okusemahlomba ngizoguqa njalo ngicela ukuthula ngizoqina njalo ngizukuphuka lo mthwala ngunqeni yizungithusa ngicela kuphela amandla ngicela ukuthulwa kuningi 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 okusengqondweni yami kuningi 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 okusemahlomba.